sawirkii 19 aasimadii beledkii la araw ee Thania yaa way ki noolaayeen dad aabudi jiri sanamyada. Dadkaas ba'dishoy yaa way ankooyeen ninka la araw Boolos oo wal baraay. Nimankaas way ki kooyeen ee Thania yaa way ahaayeen dad diin kale aabudi jireen madii hore. Wayna aabudi jireen dadka diinta Yuhuuda ki aabudaayaan oo kale. Taas daraadiyeed yaa way ki weeleen inay agoonsadaan eebbahay. Unna way ki weelaane sidii eebbaha dhabta lin aabudi lahay. Lanka la araw Boolos yaa usi way aabudi jiri eebbahayga dhabta ah ee abuuri dunida iyo samada wali ka kooban. Taasna yaana aad inki faraxsanaay. Wayna anka wiineed dahab iyo walkalabo ka wiinaayeen. Midda kale lanka la araw Boolos yaa way ka hanuunsanaay jidki Iise Masiix. Aad yaana dadka an hanuuniyi jiri hamiin iyo maalinna walaakisha geeyaay wali eebbahay farib ma ahe walkale. Sidaas yaa usi walaaki heli nolosha daa'imiska ah. Nolosha daa'imiska ahna way ka helaane jidka Iise Masiix mani unun aabudaanu ilaahayga rasmiga ah.